hashize umwaka n'umwe batinosa aburiwe irengero kuba rero abahanzi abashyizi abanditsi mpuzamahanga bava mu bihugu byinshi cyane barenga ijana harimo abahawe ibihembo bikomeye harimo nka Pinobezi do Literature bafata umwanya bakandika basaba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bamwibutsa ikibazo cy'abakinosa. Ni ikintu nakwita ko gishimishije, ni ikintu nakwita ko kinaha ihumure cyane cyane ku muryango we umaze igihe kinini ibuze umuntu wabo n'abandi bakunzi bakundaga uwo musizi. Ubwo rero nabakubitaga icyizere kugira ngo iki kibazo ubwo kigiye noneho mu rwego mpuzamahanga bikaba byasaba Leta y'u Rwanda ko yakwihutisha iperereza kugira ngo batinosa irengero
kuba bategereje ku mwaka ushira bakaba aribwo bandika bishatse kuvuga iki
ngo nta bumenyi itararenga kandi mashobora gutinda ariko ntabwo gutinda guhera ndumva ari ikintu cyiza cyane kuko igihe cyose umuntu ataraboneka aba akiri icyizere y'uko hagiye gikorwa aba rero numva ko kuba bikoze n'umwaka mbese nabyita nka sembo cyangwa se ikimenyetso ariko nk'uko nabivuze mbere mu buryo bwo kongera kuzamura ikibazo ubwo noneho bivuye mu byo nakwita ko ari abanyarwanda wenda bamuhugiraga bikaba kibaye ikibazo nakwita wenda mpuzamahanga kuko abanditsi bo ku isi yose bavuga bati hari mugenzi wacu wabuze wavugaga ahantu baba ari ikintu kiza cyane tubyizere ko twamenya inosa aho yabaje kandi bya byiza aramutse abonetse akimuzemo.
Kwandikira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hari izindi nzego zo hasi kandi zibifitiye ububasha nk'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ntabwo ibi ngibi aba bahanzi aba banditsi bakoze babaye nk'aho bashatse kurira igiti bagihereye mu bushoshori bwacyo
nk'uko babyibukije kuva bahati musa yabura urwego rwa RIB rushinzwe ubugenzacyaha rwaratabajwe ruvuga ko rutamufite rudafite rutazahaza ari ariko kuva uwo munsi kugira ubu nta kindi gisa kigeze kiboneka nta kindi gisa RIB yigeze itangaza. Ikindi kandi birazwi ko umunyamabanga wa leta ushinzwe umuco Edouard Bamporiki yavuze kuri iki kibazo cy'umuhanzi akavuga yuko abahanzi bataye umurongo bataye inshingano zabo ibyabo bagomba kubyagirwa aba rero numva ari ikibazo cyiza cyane ko cyazamuka kikagera kuri Perezida wa Repubulika.
Muri ibarwa aba bahanzi abasi ndetse n'abanditsi banditse bagera ku ijana baturutse mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi hari aho bashimangiye ko ibura rya bahati rishobora kuba rifitanye isano n'umuvugo yanditse unenga cyane ku bibazo biri mu muryango nyarwanda. Nawe ni kubibona
nk'uko yavuga nyine no kunenga biremewe muri sosiyete ahantu ubwisanzure bwemewe n'umuntu nanenze n'ibyo byaba ari ukunenga ntawe utijyane burya umuhanzi niwe ushaka kuza akaba ati impamvu yanditse iki n'iki ni impamvu yanyuze ariko afashe ko yaba yaranenze ibintu bimwe na bimwe ntabwo ariyo mpamvu yabura akabura imirengero mu burenganzira bwe bwo kwandika mu burenganzira bwe bwo kuba yanenga kandi umuntu wese wasomye imivugo ye nta kintu wavuga kihabanyije n'amateka y'u Rwanda.
Herve Oscar Nyangoga impirimbanyi n'umusesenguzi mu bya politike uri mu Bufaransa ndagushimiye cyane ku mwanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze.